soku mwenye sauti nyororo mususu ya sorondombo na bando letu la buku twa beluzi paka tumo mambo ipo huku bezi twa hila kwa soro anipelekesha msobe msobe kama fuso la panda mlima na nilivyo fundi kuchelewesha kobe kobe simpidu sko nzima nzima mkoroge sumu mwenye mwenye vijiba vya roo yata watoka mapunye mumwe kwa shako tena wavimbe na wanune ishakuwa yako itafune hii mumunye ifike kunako oh baby kushika diuno tam kikuchumchum tam nikikukumbatia tam kolea enzi letu baby tam yani paka kisogoni tam tararara tam tam kolea baby tufanye wazi wazi watuone picha weka dipi na makopa kopa kapsheni baby wanokosa kazi wanongoni wapandisha vipi wapumue kwa oksijeni wapie vimberumberu sio penzi la mashaka tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka wambie mimi beberu sijogola pasaka wanajisumbua kukujandita watazeka haraka stili waya ananisugua kwa mambo Anaga mbaya, la zizi
Show mbovu,
Tena fundi mwaya, kazi anaijua
My love
Haijawa ikupwaya, ya nikithi Mkoroge sumu mwenye, mwenye vijiba vya roo Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako Itafune hii mumunye, ifike kunako Oh baby, kushika kiuno Tam, nikuchumchum Tam, nikikukumbatia Tam,
kolea Kwenye darkness, kwenye kendo Professional, wakuhendo The way you take me, to the angle Mimi human being, I'm an angel If you want to my heart, go I'll give you baby, carry go Kidogo changu ndo chako Ongeza njonjo mando kido My sherry koko Wabalidi ni pejoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kura noto My sherry koko Wabalidi ni pejoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kura noto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
Sokota, jicho lako lege lege linadondoka
Nakuuliza
Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Metasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umetegwa basi Sura mbaya dawa ya kemeka Uweki wembe, takula kikoro Nimesha penda sijui kasoro Kirembe, uwe mororo Kama unashapu vati kodoro If you want my heart, I give you baby karibo Kidogo changu na chako Ongeza njonjo madoido My sherry koko Kopa ridini pejoto Yundo ituange kokoto Peku peku kama mkoto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way it's crispy to try the vibe
Kisera, posti insta wanga kwa kera Bada ya chali kimoko cause I just wanna let them know that I'm Africa Beauty. Africa Beauty.
Mechi tunazozicheza kitandani funikira ameniweza na pumua kwa mipira. Tena kiuno laini, chuchu dodo dodo, kitofu ni kipindi, toto jojo jojo, afaide la kimini, nyumba rojo rojo, katoto ndizi maini, yani soto jojo jo. Pa mazongo ukijari taya
taya taya,
nizidishe uondo steam za kaya
kaya kaya,
sichururu ndondondo penzi likapaya
kaya kaya,
unavyonichanganya manufa
yeah.
Kiuno spiri kama msuva
yeah.
Wako napona majabu sama kinguva
yeah.
Mchezo ni unavyonifunga funga
yeah.
Magoli ya kona kiuno laini, chuchu dodo dodo, kitofu ni kipindi, toto jojo jojo, afaide la kimini, nyumba rojo rojo, katoto ndizi maini, yani soto jojo jojo.
Umeniweza na we na mke na magoma
sheri
pote mana gae kama ganja tutadoma for real nitaondoka na we hata kama ukigoma natamani ni wewe niondoke na we ama pema utafanya makosa sipondoka na we ukigoma
utafosi utakacho na popa wapi mamacho wasiondoke na we yako mikato michoro frani picasso najimaliza mwenyewe oh sheri Sheri, sheri, sheri mutima rangai, sheri so sayo, sheri mutima rangai, sheri namba na sheri, sheri mutima rangai, sheri kunda chane, sheri mutima rangai.
Ningekuwa chumbani, ningewewe seka na we, kwenye sita kwa sita zile purukushani, za kuseleleka na we, kwenye chaki na pita pita.
Kifuwa ni saa sita, mama sita, baba lita, ulivo baby first, signora margarita, signorita, kama picha, tupige kifes.
Mawe ni queen, queen tena rasmi me. Na umekaki mjini, jini ya ni nasty. I find kewe na mbaku kwa napkin. Na wadum gum ni chupe kwa daspin. Nah, nilitaka nkufate kwa mbie. Ya kwamba nataka kwa mbie. Mimbamba uyu mkaka mkibia kone shamba unenata. Alieka mdananda
alechacha. Kukufi utakacho na kupa wapi mamacho. Wasiono kena wewe yako mikato. Micholo frani Picasso na jimaliza mwenyewe. Oh sheri, sheri, sheri.
Kidanganyi mamu, umikipodoa, umipodoka Mweno na shepu, yote mwanani Misuru waria ni dondoka Tukimbiza nini, sarome wangu Iyo michezo ya jogo Ona watiza machini, sarome wangu Ukimuona jongo Inama kidogo, shika magoti Inimesimama kama ngomboti Mtoto jojo, siyo roboti Chumbani bingiri bingiri saba zoti
Unante kinyaga ukinyonga sarome
Unante kinyaga kinyonga
Kinyonga kweri
Unatikinyaga kinyonga
Orera makuruba Orera ngame Orera nyunazari Orera ngame
Utakulea aprokoto Tingani tingani nani kwa moto Utakunyongea msokoto Temesumu kali kama kogongo
Mwapenzi ya nangipa shida Shida mama Nidonde lisuko na tiba Tiba kwana
Usijepe ni Charan
wana kwa singa ingenge ninganganga unante kinyaga kinyonga sarume
unante kinyaga kinyonga
unante kinyaga kinyonga kweli
unante kinyaga kinyonga
orera bakuru ba orera ngambe orera nazari orera ngambe
mwenza konyanga nyanga nizari ndo nyanya baby kwangwa Simamie kama kangaru Ibane kangwaru Babu juma mpige kwa kwaru
Kwa kwaru kwa
Asa chumuwa kama karanga sasa
Chumuwa kama karanga
Ichumuwe kama karanga sarome
Chumuwa kama karanga
Asa washa, washa Mutu washa, washa Songa, songa Ugangi songa, songa Pakaji, eji Pakaji, eji
When you weave what you young and low,
when you weave what you young,
oh, when you weave what you young and sala,
when you weave what you young,
when you weave what you young and pretty,
when you weave what you young,
oh, when you weave what you young and sala,
when you weave what you young,
when I could do a
polo, when I could do a
macho polo,
when I could do a polo, when I could do a
wale kodo.
Making money was the plan. I'm gonna get a bad jagabana. And I always are you down. Anytime that you're feeling down. Mama say, girl, make you settle down. And I say, I don't get you down. But the smile make you know the frown. See, no one can pull you down. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. We go there. Win, win, win.
You don't like my them.
Joni taka bebe, utam tam, shoy naga doze Pagu yuma shaka mtimbeze, zaga zigi zigi Oje, mtoto na mabigi piki Oje, kitanda nini kwichi kwichi Oje, asa tuki jiki jiki
Now
she done make me losing control, control The way she want to waste, feeling me slow
Oh, jinjo, anani changa ya jinjo
kwenye kinywa japo mengi ulisema kama nuruka from kazima ikawa ngumu kukusahau nikasema moyo ukome kwa kalisumu na madharau penzi ulivunja na ngome unajua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi wewe ulifanya macho yangu nione wengi wao au kauzuru moyo wangu uliuza penzi kwa maneno natamani wewe kurudia zamani Kidani kama toto
Mina wewe
Achai baki story mina wewe
Mapenzi mina wewe
Achai baki story mina wewe
Mina wewe
Achai baki story mina wewe
Mapenzi mina wewe
Achai baki story mina wewe Kitanda na shuka tuliolalia Mapenzi ya nasiri kubwa Sishangai mtu akilia Mekubali mboni zangu Zimtazame mwingine Maridhia ya moyo wangu Uenda sifungu pengine Chakushangaza dharani mengi ya kuficha ukaweka wazi. Nikaisi sijui mapenzi, labda kwako sina kinazi. Na unajua hata nikilia siwezi kutokwa na machozi, wendo lifanya macho yangu nione wengi waongo, au kauzuru moyo wangu. Uliuza penzi kwa maneno, leo natamani wewe kurudia zamani. Wewe ni ubuni kwa penzi la kidani kama mtoto.
Penda usipo stahili, ya nini kungangania, shachoka kwe kwa sabu. Siwezio na mapenzi nisha khairi, tena niko tayari, vipigwe vinubi kengere kwa shere. Kinaga upaka pele umati tuachane, na kama autojali tuite waumini mapadri na mashe. Yaishe labda sa kwa nini tutesane, kweli wendo ni kupendae. Tusitoane nyongo, na kama umenichoka niache kistaabu jina, usinipe chongo. Yeah, mwili umebaki Kongo, nyama sina ni mifupa, naiona ndombo kabisa, siwezi furukuta. Penzi kibon limesha china linanuka, uishi kokoro kurukushani kutwa kucha.
Bora
tuachane siwezi, bora tuachane yamenishinda mapenzi. Bora tuachane, tuachane siwezi,
bora tuachane
yamenishinda mapenzi. Ni dhahiri kisima kimekauka maji, ndo maana naona sina mana tena. Nilifikiri migonjwa langu limepata mponyaji, miniongeze ya oma, mwili wote watetema. Ninaona basi labda siridhiki yangu, kama unitaki acha tunieneza. Ya nini mishikaki, tatafuta boda yangu, nijina basi nipande peke yangu. Mwili umebaki Kongo, nyama sina ni mifupa, naiona nombo kabisa, siwezi furukuta. Penzi kibon limesha china linanuka, uishi kombo furukuta ni kucha kucha. Bora tuachane siwezi, bora tuachane
Asala, Mungu kaninyima upole, hali yangu majala, mwali nilokosa mkole. Temino mbagala ofisi ya jirandole, na wakalisha mafala, wajinga wapu jabongo, wageni wa Dar es Salaam. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu yananishinda, hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya na kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba, alilia kwa uchungu, na mama yako nilipompola zaja.
Watakubali
hivi unadhani,
watakubali
wazazi wao,
watakubali
minawe atulingani,
watakubali
hali yangu na ya,
watakubali
hivi unadhani,
watakubali
shida mama shida,
watakubali.
Tamani tuoane, migu yangu kutwa iko bize, staki ubaki mjane, kula kwangu wadini kimbizwe.
Nienda po barabarani usini subiri nikikwambia ngoja. Mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mara moja. Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa. Mgu nje pundani, defender na kubeba kamzoga. Na mapenzi shemeji kucheka, dada na majirani. Na shafanya kotema njegeka, hawa nipendi mtani. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu ya nani shinda. Hali mbaya sina godoro, na vipi kuhusu wazazi wako. Kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya naga kasoro. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba. Alilio kwa uchungu, na mama yako nilipo mpola zaga.
Watakubali,
hivi unadani
kubali.
Wazazi wako
watakubali, na wea tukika
kubali. Hey, vangu kwa ya mazali kubali.
Sani sokeze, leta msambwanda, nikazie nganganga. Kana nivuta ghetto, kapike bunduki, hai bunduki. Ilo nogopa centro, michezo ya mbaruti, mbaruti.
Hey, nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege. Hey, nyege nyege, wetu mwanza nyege. Nyege nyege, nishushe mwanza nyege.
Kama mchaluo, shepi ya Mombasa. Apenda gimpasuo, ata kishinda basata.
Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Domboro,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama nachuma papai.
Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Go to look, go to look, go to look. I phone a job.
Nalisemaga dunia ina mapambo yake, kiacha majumba, pesa, magari, wanawake. Nimezunguka, nimefika kwake, nimeshanasa kwa pendo lake. Kakuma kimwana mwenye sifa ya upole, atamam kakusifu sana tofauti na wale wajana. Kule nilizama, tafadhali niokoe mama, unipulize nipoe. Weno my queen, baby my only, sitopenda wende mbali wande. Weno my queen, baby my only, sitopenda wende mbali wande. Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
We kama mtoto mina kubembeleza,
jia jia tunikubebe.
Na jicho lako la kungu kama la nikonyeza,
jia jia tunikubebe.
Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata, kisura shepu sio tembo, taweka nembo watoto kupata. Umenifuta kwa urembo mpaka matendo umenikamata, kisura shepu sio tembo, taweka nembo watoto kupata. Koleza moto tupike tembele, kisambu cha nazi njegele, sisi kutishe kelele sikwachi. Linda na shamba wasijengedere, kuku nite kwa mchele. Misi pigani na wewe manati, ndio maana kwako nimezama, sitaki miwa nitoe mama, unipulize nipoe. Weno my queen, baby my only, sitopenda wende mbali wande. Weno my queen, baby my only, sitopenda wende mbali wande. Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
Naficha mbeleko kwa jiri yako,
jia jia tunikubebe.
Weka mwanto na njonjo za mapenzi, micheko bandia usuni kudeka kumbe anapite. Maufundi toka Tanga na Zenji, vionjo mitego unasea shike pochi umwage chienji. Anakuchanganya kiunoni shanga, marashika mauko peponi, mtoto sauti kinanda ya kumtoa chatu pangoni. Ukisha tafuna karanga, utaki ataende sokoni. Anakuchuna mafaranga, unabaki na vumbi mfukoni. Kiwa na peso utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Umehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisa anakesha jimu, kutafuta six pack.
Unaibiwa,
yomba lift, okopa, migu dashboard nishoka. Mchunguze cheni, yoroka, mele na pochi kakopa. Usije kuyavamia, yasije yaka kutesa, hawachele wagi kukimbia. Kuna wenzako wanalia, walizani mapenzi pesa kwenye suruali vibamia. Ata ukimuonga ferali, hatokona rijali. Wakati chumbani webeki ukifunga moja kuchali, atakamatwa na mangangari, vijana machachali. Hawachangu isemu ya vita, uvunguni na juu ya dali. Ukiwa na peso utasifiwa kitambi, baby me I like that. Na kukupamba kwenye simu, video, Snapchat. Umehana manadi mangi, anamuta sweetheart. Kisa anakesha jimu, kutafuta six pack. Sema ukweli mama, kisa
na kupenda sana kisura. Umesema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda. Domenyu yangu na ya kuku mateke, yani chenga. Kila siku kilio salini micheke, sinatenda. Ugali buguru ni mboga temeke. Na furahi umeniridhia, niwe na wewe kimwali. Maisha yangu mitiani, isoisha maswali. Ukifika nyuma nivumilia, mana hali siyo shwari. Asubuhi mchana pakavu, jioni ndo kula futari tena. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Miwaro vetu, ukifua kumbuka kuvilinda. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Mwali we, swala la nyumba na gari mibado. Mibado, mibado, na mwanga nimepanga. Bado, yeah, mibado, sina hata kiwanja. Bado, yeah, mibado, kulipango di majani. Bado, mibado, mibado. Ukienda sokoni kariri vichochoro. Geto na mkeka tu hakuna kitanda shuka wala godoro. Eka eka hakuna kibatali na nyingiza totoro. Fuwa ikinyesha nyumba inageuka kapoti ya komoro. Hila nimesha kupa mtima mtima kija kususa. Tanizika mzima mzima nimesha kupa eh. Nimesha kupa mtima mtima kija kususa. Tanizika mzima mzima tena. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Miwaro vetu, ukifua kumbuka kufilinda. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Mwali we, swala la nyumba na gari.
Nilifundishwa na bibi, kijijini jinsi ya kupenda. Na mwanamke apigwi na ngumi la upande wa kanda. Shinda nilisa sita panu, na nilikuza mini, mengi nikakusibia. Sato sema tharani, wengi wakaya sikia. Sawa nipanda kichwani, ukumbuki tulipotokea. Na kunishusha thamani, kipi nilichokosea. Ila wakidogo lichopata, nikajinyima uridhike. Ila ukujali, ukanikatiri moyo. Majirani walinicheka, ulipofosi nipike. Asi osiri moyo. Oh, kisirani ugomvi bila chanzo. Ni kweli upo moyo ni sina budi nilivue pendo. Ingawa kishingo upande
ayo like
sito fosi unipende
ayo like
oh, kishingo upande
ayo like
basi bora uende
ayo
sema mapenzi basi meumba na moyo wewe nyama tamanio na unapenda pia ile nitaijutia nafsi nilikufanya chaguo achaguo la moyo kumbe ulipita njia nilivyowanyima ndugu vya siri nikakutunzia usijeleta huru akili ukaitibua najuta kujitia bubu sitaki vya kusikia kisa pendo unisurubu mengi nishaya. Mbona nilikuthamini, mengi nikakusibia. Sito sema tharani, wengi wakaya sikia. Siwa kunipanda kichwani, ukumbuki tulipotokea. Na kunishusha thamani, kipi nilichokosea. Kisirani, ugomvi bila chanzo. Nikweli upo moyo, nisina budi, nilivue pendo. Ingawa kishingo ufani. Sito fosi unipende.
Tafune ama niwe sindano. Na wewe uzi nguo nifume. Mama niwe ndo uwe maji yangu na wanume. Nifanye kuche kama ukiwasha mini kukume. Sema mama niwe duka la vipodozi. Nikuvutie kwa kila kitu. Chumba niwe simu unalia hata nikikubipu. Nisimame kama kinyozi nikikunyawa unanisifu. Niwe godoro na shuka nilale nawe kila usishu.
Funguo gari ya bosi wangu kwa kuzezeta.
zezeta.
Niko radhi nifunge ule wewe.
Mimi zezeta zezeta.
Au nataka ate nyumba ya baba yangu.
Wako zezeta zezeta.
Kifaranga ni bebe kama mwewe.
Mimi zezeta zezeta.
Sitaki paka napanya vita za nini. Minataka niwe mafuta. Ukipaka zekote mwilini yeah. Ama niwe taulo ukangala ini. Ukioga nina kufuta. Kutoka juu paka kwa chini.
Mashala ulivomeza kuhutabani.
Naishi mchumba sendi varanda.
Tena sikufanyi vocha soko dukani.
Nikutumie mchumba kutupe jalala.
Sema mama niwe duka la vipodozi. Nikuvutie kwa kila kitu. Chumba ni uwe simu. Unalia hata nikikukipu. Nisimame kama kinyozi. Nikikunyowa unanisifu. Niwe godoro na shuka. Nilale nawe kila msishu.
Kafunguo gari ya bosi wangu.
Kwako zezeta zezeta.
Nikora kumifunge ulewe.
Mimi zezeta zezeta.
Au nataka ati nyumba ya baba.
Nikifuta na machozi. Kuna mamba mola unitoke moyoni. Ila nusiwezi. Nakesha kaminzi. Mana tanki lala unanijia notoni. Asante kwa kunyumiza. Umejifuza mengi. Mwanzo siku ya jua. Na hapa kutolipiza. Ila mwambie mapenzi. Abaki kuyasikia hey. Nakumbuka maneno yako. Utonikimbia. Utabaki na mii. Tena ukala na viapo. Taulati bibiria. Leo sikuoni. Ila mwenzako bado.
Bado, 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 bado.
Mwambie bado.
Bado, bado, usijapona.
Ila mwenzako bado.
Bado, bado, bado,
bado,
bado.
Bado,
bado, bado, usijapona.
Usijapona.
kazu on the beat.
When I wake up in the morning.
Sana
Na ujana ukiende keza stare. Yule mwenyeje mapenzi utamona anamana. Mapenzi si upinzani, ule wa Simba na Yanga. Tuishi kama vitani, ushikiana mapanga. Mapenzi jamani, uyapati kwa waganga. Shapika sana tunguri, nikaisha kutanga tanga. Numana kikungurumi sojua penzi nini, wala shukurani. Chochote anakula hata kile kinachonuka. Akanifanya nka mteja wa mapenzi. Nkawa ni mteja wa mapenzi.
Unaringa kitu gani, wa mwenye ujisute. Afadhali atanyani, sio we mwanamke. Upendeze asila, so nyonu suke. Nilifata kitu gani, umefanya nijute. Jishushe, usinipande kichwani, namba yangu ifute. Izo dharau, wanampia ulopata. Na una unasarau, nyuzi zako nilikata. Nimepanda jamu, mkataba nimekata. Tena nyangamu, ndo ukome kunifata. Unaringa unani, kijuso. Kijimeno kama jini, gaucho.
Yeah,
I didn't go get you. 'Cause you don't go get you.
sekere
sekere o sekere
yani bongo nzima makelele
sekere o sekere
sekere
o sekere
sekere
o sekere
nikinukishe kinuma noma
sekere o sekere
sekere
o sekere
sekere
sekere o